Why do we want to be on the same agency? Baby, na eche simani timarake wiki. Nziru kama mambe tunyumine mwembozi. Kati waiho chendo sengo jeko vesi. Oh, darling, baby, love me itango leo. Oh, darling, wanzi jeho wakasulini leo. Samanya dai omi kati wali wache mboza uvako echi ompita wapene pita tene numuango leo poda leo wanzije wakasuli leo.
www.mp3ugandanmusic.com